Crimax.
I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
Ine indalila, ine indalila, ine indalila, ine indalila. Ine dinalina wo, akakala nane ine, agandilimbikisa, bita jitsogolo. Koma chachukulu pakati patu, china chitika. Utangocha mama wa osazuka iwo anandilela ndili mwana mpaka nakula kuchoka ndili kanda ndinakula ndibosa kalolela mange nyakula step by step mpaka nakula amatiko yeti zabwelela siza sempa mutu siza sochela poti iyo ndintawi imagwanila dalila dalila. Koma utangu figa bagati batu, ligu josa jimwemwe bagati batu, ligu siya misonzi we masomatu, iwe. Koma iwe, ifa, iwe, ifa, iwe, unadisila isoni, unadisila misonzi. Ine indalila, ine indalila. Ine indalila, ine indalila.
Dinkawa gonda, ankani gonda, sankani yenanjomba, sinkawa yenanjomba. Koma china chiri chesa, dinkawa pangila, china chiri chesa, ankandi chitila. Ola zafala, ankandi chapila. Ola chakuda, ankani pekila. Koma chachi tikanchani Kungo choka wasasi ya uromona Awala zangata nifusira kani Jamwendala kwa ndichane nao.
Koma utangu figa bagati batu Ligu josa jimwemwe bagati batu Ligu siya misonzi wa masomatu Iwe Koma iwe ifa iwe Ifa iwe Unadisila isoni Unadisila misonzi
Koma utangu figa bagate patu Ndugu josa jimwemwe bagate patu Ndugu siya misonzi we masomatu Iwe
na, na, na.
Koma iwe ifa iwe
Ifa iwe
Ifa iwe
www.amadzambiri.com.